Zimbabwe. Kati ya minister mbezo hili njigiri zavuna inzwa kumatendekera gawa guru, Dr. John Chrysostom Muyingo, yasabye abakwatibwa ko okubiriza abavubuka okwettanira amasomo g'ebyemikono olw'okutondawo emirimu mu ggwanga lino. Mu mawulire g'ebyemizannyo, Speaker of Parliament Anita Among ataddewo olwanga 15 omwezi guno na Parliament lw'egenda okutunula mu alipoota ya CAF eyafulumiziddwa gye buvuddeko eraga nti Uganda ekyali wala nnyo mu nteekateeka y'empaka ez'ekikopo ekya Africa. Kino kiddiridde akulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssenyonyi okusaba Ssaabaminisita annyonnyole bannayuganda kwa alipoota eno eyafuluma era ategeeze bannayuganda obanga ddala empaka zino Uganda enaabaamu ku mawanga aganaazitegeka. Kyokka Sipiika Anita Among yalaze nti alipoota tebagiina nga n'olwekyo balina kusooka kugifuna bagikubaganyeko ebirowoozo.